ቴክሳስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቴሌቪዥዮና ከሰማስ ገመራዲዮን ከነኝ ሁርዶፍታን በከራኑ ሁርዶፋ ጀተን መራት ነጋንቴን የሰናጋው አጥሞታን ከጣታ አንኮሎሪ ሰኩጣን በረኩመለማስ ድግደሚ ሰዲ ኬስ ሚሽቱን ኬሰን አን ሲጅሬ ሆራቲ ኦፒሌከኝ ሐራከይ ሰልቲ አያን እሬቻ ሆራፍንትኔ ሆራ አርሰዲ ወአድነዴ እንቀቡ ኢራን ሐሌላ ሐማስ እስራኤል ረቲ ጀጀስቴ ደገሩንቼ ኢያፈተ አዱኛ ገለ ገሉሳ ሞርሚት ደገርሳ ወሬን ፋሊስጢን ኢላጅ ሱዳን ኪሪራ ጀጄ ፈሙ እትሁ ፈጅራ አንገ ጥምራ ሰገንታ ከኛት አከኖር ዶስታን እስናፈራ አማ ገረ ኡዱ ሐራፍ ጀለት ዘባር
አተሞልታን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ኡዱ ክብጣታ ራወሊናን ጃለነ ገመዳቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ አብዳበቶን ሐሌላ ሐማስ እስራኤል ረትራውት ያከበላለ ፈተኒፍ ኢትዮጵያ አምባሳደር እስራኤል አለልኛ ድማሱ ኢፍሰከነን ጋፈተኒ ጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሃንጋማት ዋይ ሐሌላ ጋጌ ፈመስተይ ወልቲ ቡይሰው መሜ ኢፈቲ ኢፍሰከነን ቀቡ ተውስ ገሩ እስራኤል አምባሳደር ኢትዮጵያ ተስፋዬ ይታይ ከሌሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒ ኢትዮጵያን እስራኤል ወሊን ሃሪሮሴ ነቀበሰ ወጎ ተለኮስሴ አከቀብዱ ዱበተኒ ገሩ ድመከነረት እጀና ጋም ከሚፉ ህሎግኔ አከቀብዱፊ ወልትቡይንሲ ኡመመስ ከራናጋን አከፉራ ሙከበርባዱ ተውይፍሰን ሙሚች ሚኒስትራ እስራኤል ቤንጃሚን ነታኛው ከሌሰ ኢፍሰከነኒ ጋዛ ከሰት ተርካምፊን ሃሎ በኢንሳፉ ለተማጅሩ ጀልቀቢዳ እትሁፋጀዳን ሐማስ ገመሳን እስራኤል አከከቺሰቶ ኮመሌ ሐሌላ እትሁፍቲታናን ለሚወን እስራኤል እግቴጅሩ ጥበቶ ቆጫላ አካጀሱ ዳደቹሳ ኬነዲ አባተ ፍንፍኔ ራገባሴጅራ
በአፍሪካ ከሰት ባይነለ ኮፍሰ ኡመታን ሰደርካ ለመፋራት ተርገምቱ ኢትዮጵያን ለሚሌሼ ተኮጎቹን ሴና ቢዮለሳ ኡሙ ዋንደ ጠብደብጀቻ ከነቱ ገረወራና ትጌ ሰጀቹራን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ውጣተ ከሌሳ ዱበተኒሩ
ቢየናሞታ ሚሊዮና ዲበተኮፍ ሚሊዮና ዲግዳማ ቀብዱ ፊ ሰባብ ሰብለሞታ አፋን ሰደተማ ኦልተው ዱበተን ቀብዱኩን ወጎተ ዲዮ አስቲ ወልብዴ የሮቶ ኮቶኮ ኩታሌ ቡልቺንሳፊ ወልብዴ አቡማ ናኖ ከሰቱ ማሙ ወልቀበቴ ሉቡና ማገላፈቱን ረከቻ ቱርቴ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ በኒንሰ ወልገሂ ፓርላማ ረት ሴናቢ ዮሌሳ ወልቲኑ ፊዱ ኡሙ ፊ ሲርናሞቱማ ሁንደከኛ ብረት ኩለተማ ቀቡድሱ ፊ ሚልኮፍ ነጀደኒሩ ሞቱማን ዱራኒ ከንሰበት ጥቃ ትግራይን ቡላቱሪ ቡልቺንሰ ወጋዲግ ደሚ ተርባቴ ሰቲ ኤኙማ ሰባብ ሰብለሞታ ከሚዩ የሮቶኮ ቶኮ ወከራን ራዲ ባቱሬ ሞርሚ ፈረሞቱማ ወጎቲ ሄዱ ቦዳ ሙደምኒ ሙሚቸ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከንበረኩማ ለማፍኩደ ሰደቲ ኦፊኖፍ ቡልቾፊ ሂማና ኤኙማ ረቱንዳይ አፉረጅሬኛ ሃራፊዴ ኑቲ ቆቆደምኒ አፍነ ገራገሩማ ከኛ ከሱምሲሱ ደደምኔ ራኩኒስ ወልአብዴፊ ወልወራንሳ ባሲዮ ካንገቲ ጉዳ ጋፈቴ ካን በከቡ ፈሙን ደንዴኝ ኡሜረ ጀዳን ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ወራኒ ገረጀቢና ወጎተ ለማፍ ጀቹን ሃንገሰዳሰ በረደርዴቲ ወራነ ፌደራላ ከሚሊሻናኖት እንደገረሜፊ አንጎተ ትግራይ ገመካባ ግዱቲ ገገፈሜ ዱማባቲ ሙዴ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮፊ የሮሎ ሊኩን ተማቴ ቱሬቲ ሞቱማን ግዱ ገለሳ ወዲገልቴ ቢዮለሳፊ ኢጃሰ ሞቱማን ሴራቀበይ ሱማጭ ማቀቡፍ ቡረጭ ማካው ዳፍ ጀቻ ኮሚሽነ ማሪ ሁንዴ ሴራ
በረቶ ተመናበሩም ሳሰደር ካለማፋ ኢትዮጵያ ከሳ ቁርማታ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ከደርባን ሀርከሰዲ ቆፋተው ሚኒስቴር በርኖታ ውጣተ ከሌሳ በክሰሴጃ
በረቶን ኩማ 38 ኩማ ፍርተሚሸኒ 38 ቁርማታ ማትሪክ ረትርማታን ከሳ በረቶን ኩማ ዲግደሚ ቶርባ ቆፍቲ ዩኒቨርሲቲ ሴኑፊ ከበርባች ሱድንታሽን ተማርገቹ ደንዳን ጀቹዳን ሚኒስትሪ በርኖታ ዶክተር ብራኑ ነጋዋ በፈቹዳን ዳበቲ ወዱ ኢትዮጵያ ገባሴራ ከነጀቹንስ ቁርማታ ከነከደርብ ዲበከሳ ሀርከሰዲፍቱ ቃለ መቆፈዮተው በረበርኖታ ደርቤ ወጅወል ብረቀበሜ የሮላለሙ ibenta 0 tuqa 0 tokko anke sejira manen barnota walakkati diyatan barata qabti tin qormata derban galme sen qaban university finne kesati barsiftu kataan masarata safa kajedani qabti garin dabamun kun gartokkon meshale barnota gaha dabufi mala baruf barsisu dange famen uma mejeran qormata kana kesati walirra ilalu to achuf tattafita safa mejuru kajejan yoto hunde kufati jumla kana furuf rattitiye fannan kenname akkan jirre dubbataniru damni daimani kan tokuma motumota unicef akajedut ethiopian barakumala mafdigdami tokko hanga barakumala mafdigdami lamat yotikate daimman biyetti dibbakeesa harka saddetami saddet mana barum sa sadarka tokko fatti galmaun gama barnota sadarka tokko fa wali galatti guddina guddada jedera ijollen heddun mana barum sa tikka galmaan taus bayen sani foyen san argisisan arka sodomi sadir tukato kokofat mana barum sa sadar kala mafatti darba jeda unicef daimanum rinku dani hesa hangi harka sagaltamata an himasalpa dubbisu yokan hubachu akkan dandenyes hubachi sera gamakanin minister ribarnota guya harra qormata biyo lesa kutaku dalamafa tigray kesetti kenu egalera kuni sababa weerara dhukkuba covid 19 fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaatiin kan ka'e waggooti afuriif egaaddaan citee ture booda.
Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota haalli naannoo Amaaraa keessa intas gabbaa'in jiraachuu ibse. Waajjirichi kaleessa ibsaa haaraa baaseen Gojjan bahaaf dhiyaa, kaabaaf kibba Walloo, godinaalee Shawaa kaabaaf giddugaleessa Gondar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa ibsee jira. Daataan mobaayilaa guutummaadhaan naannoo sana keessaa adda citu kan ibse Ochaan naannoon sun tasgabbii dhabuun hojii gargaarsa namoomaaf danqaa ta'uu gabaasa isaa keessatti tuqeera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa magaalaa Baahir Daar kataan namni tokko VOF akka himanitti sabatiinsi yeroo ammaa naannoo sana keessaa waan dhabameef gara naannoo biyya kamiinuu seenuu yookaan ba'uun rakkisaa akka ta'e kan ibsan yoo ta'u barsiisaan yuunivarsiitii Baahir Daar tokkommoo sababa intarneetiin hin jiraanneef hojiin baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannaa geggeessuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu dubbataniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduu taanutti naaceen immoo hidhattoota Israa'eliif kan Hamaas gidduutti wal waraansa banameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan gargaaruudhaaf hanqina maallaqaa kan qabu ta'u jaarmiyaan godaantota kan addunyaa yookaan IOM beeksisee jira.
Daayireektarri jaarmiyaa kanaa Amy Pope kibxataarraa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti wal waraansi kana caalaa itti fufa yoo ta'e Gaazaa keessaa namoonni baay'een akka godaanan ni eegnaa jedhan. Godaantota kanaaf gargaarsa namoomaa ilaalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuuf garuu dhaabbileen gargaarsaa hanqinni maallaqaa nu mudataa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti baqattoota 1,900 ta'aniif sagantaa raabsa nyaataa fooyya'aaf to'annaa tolu hojiirra oolchuu eegaleera.
Maatiin mooraa baqattootaa bulchiisa naannolee shan keessa jiraatan kanneen haaraa Sudaanirraa baqatan dabalatee erga sagantaa nyaataa addunyaa ji'a waxabajjii bara 2023 raabsa nyaataa dhaabee booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataa argachaa jiru. Gareen sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni keenya nyaata namoonni baay'een barbaadaniif akka dhaqqabu sa'aatii 24 hojjechaa turaniiru jedhan gargaartuu daayireektarri olaanaa ka sagantaa nyaata addunyaa Valaarii Guarneeri. Nyaanni baqattoota haala rakkisaa hin yaadamne keessa jiraniif madda jireenyaa yoo ta'u amma geggeessa barbaachisaa ta'e deebifnee jalqabuuf tarkaanfiiwwan fudhanne qabaachuun keenya boqonnaa nuuf kennaa jedhaniiru. Ji'oota jahan darban keessa namoonni Sudaanirraa gara Itoophiyaatti baqatan gara 35,000 ta'an gargaarsa nyaataa tattamaa ka barbaadan yoo ta'u Itoophiyaan baqattoota dabalataa 800,000 kan keessummeessaa jirtu ta'uu fi irra caalaan isaanii Somaaliyaa, Sudaan kibbaa fi Eertiraa irraa ka dhufan ta'uun ibsameera.
Wa'ee weerara bal'aa Israa'el irratti baname kan beekan ajajoota olaanoo Gaazaa keessa jiran muraasa qofaa ta'u qondaalli olaanaan Hamaas wixata kaleessaa ka dubbatan yoo ta'u garuu yoo Gaazaan waraanaan balleessamuuf saaxilamte michoonni akka Iraan, Hizbollaaf Libaanan lolarratti hirmaatu jedhamee eegama.
Miseensa hoogganaa Hamaas kabiyya alaa keessaa ka ta'an Ali Baraha dhaabbata oduu Associated Press Lebanon keessa jiruuf ennaa kana ibsan yeroon isaa Israa'el Gaazaa irratti haleellaa boombii gaggeessaa yeroo jirtuu fi lafa Hamaas bulchaa jiru guutummaatti ugguruuf dhaadatteetti ture. Haleellaan akka tasaa sanbata darbe raawwatame kun tajaajila waraanaa fi basaasa Israa'el kan dandeettii qabu guutummaatti of eeggannoo malee kan ture yoo ta'u hidhattoonni Hamaas dhibbaan lakkaa'aman dallaa daangaa barbadeessuun qaawwaa argataniin magaalota hedduu keessa seenuudhaan loltootaa fi namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesanii namoota hedduu immoo booji'anii fudhatan. Barakaan akka jedhanitti haleellaan kun ajajoota olaanoo Hamaas kanneen gara walakkaa 10 ta'an Gaazaa keessa jiraniin kan karoorfame yoo ta'u michoonni garee kanaatti dhihoo ta'anillee yeroo kam akka gaggeeffamuuf jirullee ittiin beeksifamne jechuudhaan dubbataniiru. Qondaaltonni nageenyaa Iraan haleellaa kana karoorsuu gargaaran yookaan immoo walga'ii 7 darbe Beeruutitti ta'ame irratti hayyama kennaniiru jechuudhaan kan gabaafame Barakaan haala ni jiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Walwaraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalistiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun walqabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu White House ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Michael Brown qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayin magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaa 100 lakkaa'amanuu galaafatee fi kanneen 10,000 lakkaa'amanuu madeesse irratti hiriira bahanii jiru. Magaalaa lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelbe'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhugaa sanyii fi ajjechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. Amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebi'ee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafuu lammiiwwan ishee balaa irraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala bahaa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanis akkana jedhu.
I already know 2 families that I personally know that got someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Palestaayin alaabaa Israa'el dhidhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Palestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Eeyyee, kanas jirru akka qaama Palestaanotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Palestaayin kaanu diaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi ummanni Palestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti Umnan to anna sanirat abbachudaf mirga kabu. Sirna dugugga sanyifi hokkararati hundaye jalati waggootan torbatami shanifi gidrama akka turre nibeektu. Waggootan kudanif mo akka dugugga fi bukkisa jiran nibeektu.
Israel keessatti muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessanu waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa bombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeesanu dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waa'ee taa'usii guutata kaleessaa galgalaa halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waa'ee taa'usi guutata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteets Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteets butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhataman ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteets dhimma warreen harka Hamaas jiranu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiran White House ibsee jira. Erga ambaasaaddar Tom Needis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteets amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteets muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaant Baayidenii filatanii Jaak Lewii akka raggaasisu White House hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni White House beeksisee jira.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya kallattiin gama Facebookiin darbaa jiru hordofuun dagatina. Gara gabaasaaleetti nuti hin naaceenu. Hidhattoonni Hamaas sanbata darbee gara kibba Israa'elitti qaxxaamuranii namoota nagaaf loltoota irratti haleellaa erga raawwatanii booda deeggarsa Iraan garee Faalisxiin Hamaasiif gootu xiyyeeffannoo guddaa keessa galee jira. Walitti bu'iinsi kun saffisaan hammaataa dhufuu isaatiin kan ka'e lammiileen Israa'eliif Faalisxiin dhibba hedduun ajjeefamaniiru. Henry Ridgeweltu London irraa gabaasee kunoo. Haleellaan Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte biyyoota jaboo naannoo sanaa ajaa'ibee jira. Garuu xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Iraan haleellaa sana dursite mirkaneessiteetti.
Iran has been for several years supporting Hamas
Iran waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollah, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtiirra ga'uu kan danda'an kallattiidhaan Iran waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Irantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha. Iran gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokko iyyuu hin fudhanne pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurrisaa Iraan keessa akka ta'e eeboo hammina jechuun qeeqaniiru. Aangaa'onni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuu isheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan.
An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons.
Duulli kun sababa Filisxeemii fi kan garee Filisxeemiin banameedha. Hamaasii bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo hajiraatu iyyuu malee.
Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawudii Arabiyaa fi Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira.
The deal involves Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority.
Waliigalteen kun Saawudii Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuu of keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchise qaama furmaataa kamiyyuu ta'uu akka qabututti dhagahame. Kanaafuu waa'ee haala siyaasa naannoo ilaalchise Hamaasiif deeggartuunsaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna. Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef biyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatii hin qabneetti hin jedhan. tarkam fi kana duba islama katat iran tujra nun jadan dogoggoraniru jechudan ayatola ali kameni dubbataniru garu halellan sun kan namagammachi su jechudan hamasin farsan karorsitota qarof ogeyif dergaggota falistinota jajjabo adda farkasani dunganna isanittini bonna kun ugada jechudan dabalan dubbatan kamenin tidabaludan Israel kufati waranaf basasa duwatin debinet irragehe jedan
Televisiona sagale America saganta afan oromo yero mara galgala sa alama walakka jalqabe agasasaditti teso satellite kanattarura targachulandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees west irratti lakkoofsa daaka systemi virtual channel ammo daawwattoota Ethiopia Ertraf Djibouti tif kumajaaf dibbalamaaf soddoma ka Somalia tif kumajaaf dibbalamaaf soddomi tokko ka Kenya tif kumajaaf dibbalamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 if kumajaaf dibbalamaaf soddomi sadi akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf kumajaaf dibbalamaaf digdami sagal Kanamades Marsariti Kenya, VOA Afan Oromofi, Fula One Media Wasuma Kenya, Ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Ratin Wargachurandesu.
Kun Sagale America, Saganta Afan Oromoti Gara Kopi Adat China. Sirni irreecha barana sanbataaf dilbata kana hora finfinneef hora arsaditti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattota akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawit. Gabaasattan qindeeseera.
Hirmaattonni akkasumas angawoonni mootummaa irreecha baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftoora arsadii haga yoona haganaa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuu dhaabaatus irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kophaa isaa mirkaneessuu danda'uu baatus namni argame kan bara darbeerra heddummataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu. Garuu haga yoona guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarri Elshaadaa Abarraa naqamteedha dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun nyaata ni dhugaa ni bashannana wal dubbisaa wal affeera kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaaf galiidha. Yoo xiqqaatee namni dhufu kun maallaqa fudhatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafa Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deema jechuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbala cufattee dhiisi samiyyoo iddoo cuftee nama liqimfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabu.
Dargaggoo lateeraa sadeessaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Inni fi tuzni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundeedhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetamu. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu wanti namni itti jiraatu nama harka kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. lama famo akuma dunyati wan kana ka kabenyati gal mesani aka kabenya biya kanat aka kabenya dunyat aka kabenya abikat aka irensa kana namni sena sa kodatame ilalu wanti ratto jetame tenno dagageyani fi ummani irensa kana dawanna swaga sa kadachu sasitti argamu irensi kun gamadina gdet takkanu jijjiramu fi halumti tesuma lafa kana fakkenya yo fudatte lafti kun duwat gamas gamana shoyla uto lafa kana gara itinammi dotti boko tutti jijjirame gara dotti namni servisi adda adda arga tutti wanti to kodo kwasi tojetame dinagdebi yakanati baye wangudada kamiramo magala kana fakkenya ummanamma kana magala kana kesejir magalan kun karrasa banate bishamana bishani kan qabu mana daldala kan qabu ummata kana simachurra buwa gudda kuni magala kana jijjirama gudda da bulcin sa magala ti bisa tawo nama dun fa daldala tu bisa tawo jijjirama gudda fi buwa gudda ka bare shi irratto jechurrat nama dun fa ti amma motummat inna kajirun ubat kama ge
Merit tulu ogesa di negde fi sir negabaya akasuma simmo gursa tersimoti kabaji ayana erecha yeroda gare yerot gudeta kan ufeda ajada
kesatu ogadi babjata ba olida richer ga finfini ratti umman yoro bakan kabaje ne kan owe hata uyu male ibba san kesatu umman nanu kana kesatu gidugale satuni recha ege ummani oromo roga marajir ufe wa ta saka galate fata ka walargu aka walin gammadu ta eji rajeto faida gara gara le ka barra ci bekte pake laba faida ji nagde sa ka fudan wota e magala kanat yo tikate na mile sari tufa nam to ko yo tikate ayana rechati kum kudan kan ba so wota wali gara gara biliyena kudani wali ba sa je chuda so ci di nagde inni fi do kanimo economic sat wat indi contribute godalle ba ye gudda da je chuda irrechi guyala ma wakan guyato ko ata uyu male economic impact sa balla da mali jannani oromon ganna darbe ke sata yana jicca darbe hagayya ke sa jalqabe irrecham koppa ufata hotisi fata wanto ta bashanna na afsan ka da baye sai fata baye solfata je to ama hundi irrecha rafa yadamu dan da dai tayyada ata ke su matuyu irrechi fulduratti festival gudda tourism oromon kabu fi ethiopia no kan bi kun kabu ta je to so festival kanarra namni fayyadamu da fi hawazni kenya male yone rato jedde fayyadama kan jedu tiyadu kaba motumman mo kana ol ummani kenya baka kana tufi akka kaba jufi naga yegu kaba tiksu kaba man romo mo jalala tokumara tufi to yasi celebrate gochu kaba tufi kaba ju qofa so ntane malan ke sarga da kam tan dinagde te jira kan jedu le tiyadu kaba jesu
gabas sagale america kalmo dawit finfinera
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne asirratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitariif Instagram irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirojeektariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaliin lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessu Ansii Zubee Horaati. Qophii horiitiin walitti deebinaa nagaatti bula.